Samantha, inyuma y'ukutsi kizimanga, sinzi uko wahinduye karakta, ugasazwa n'abanyamanga. Urabizi sinakunsaba bebe, oya, kandi ntibarereshwa amateke. Reka uze champagne nizo zatumye undeka, ukagenda na nogusezera. Ubuzima nibworoshye for me, iyaba waransigiye for me. Samantha, use wansize Samantha, pasijiririmu wababana, dore nibakirya nibakiryama. Nkore kingu garuke Samantha, use wansize Samantha, pasijiririmu wababana, babariru garuke Samantha. Seko twari twasezeranye kutazandeka, mu bibi no mu byiza utazansiga. Dore nirirwa nambaza Imana ndi ku mavi, nsenga ngo uzagaruke. Samantha nkwandikiye ibaruwa, garukira mawe rwose humura. Kuba utari rwose genda kunsaza, nyabusagire impuhwe rwose witsiga. Ubuzima nibworoshye for me, iyaba waransigiye for me. Kaguhamagara ukankupa, nkibaza igituma utanyumva.
Nibeshye ko waje muri saa, mpageze ndamubura. Asa Teresa na Marita, ko nitateze imodoka.
Nkore iki ngo ugaruke Samantha, ubuse wansize Samantha, pasigire garuke Samantha, ubuse wansize Samantha, pasigiririmu wababana.